hakutaki. Ondoka zako, umeachwa, hakutaki. Nenda zako.
Simu unapiga hapoke, yupo bize. Unamwita hatoke, yupo bize. Siku inaisha hamonge, simulize. Ila kwenye mapenzi, hakuna ubize. Chakujisumbua, sumbua, we utajiwa bure. Unampenda kupendi, hisia zipo kwa yule. Wanapika na kupakua, walianza toka shule. Unabaki, una cry, don't trust anybody. Basi, hana mudi, hana time, simgasi. Ye hana shida na wewe. Basi, hana mudi, hana time, simgasi. Ye hana shida na wewe.
Hakutaki.
Zako niliachika, nilihuzunika. Nikasema yote ya dunia hayakai yanapita. Nguvu ya kusaka pesa nikaongeza, nikala nikapendeza. Nikasema no marawa, sina cha kupoteza. Mia ni tishi tishi, wala ni baba ishi. Eti kunipenda hiyo vipi? Mia niache sirudi matapishi. Kakupangusa,
wacha.
We mpanguse,
wacha we.
Sika kususa, usimtafute na we msuse. Chiki 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 chichi chi. Teme kama bigi ji chichini chi. Chiki 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 chichi chi. Teme kama bigi ji chichini chi.
Hakutaki. Ondoka zako, umeachwa, hakutaki, wenenda zako.